poster. JB, she's my new school queen. Nzo noyo tuliba twin.
Yeah, I can't kill myself.
Hey, wale fako chuwato chiri nacho. Baby, wange mfako kuwa chubuga trocho. X mpano wabi chupuli.
Yeah, walai, oye X fako.
Hey, wale fako chuwato chiri nacho. Baby, wange mfako kuwa chubuga trocho. X mpano wabi chupuli.
Hey, walai, oye X fako. Hey, I can't kill myself. Ndaga waka kuyire mane kuweraka. Tambula nange mutax paka. Kafiga keko banchi waloba. Jabbe stylo ya chifirika. Wabulondi na kuita chouma. Tobiro vila mungu labotawa. Saga la kaba olifulu figa. Mwala mulungu weta gaba. Niganga simba love ni baby okunda. Trollinga swazi niga botambula. Ulingali muhai gia. Baby I'm dripping my hands are sweating. My body's on fire. My heart, yeah, ranking. I can't kill myself.
We wale fako chuwato chiri nacho. Baby wange mfako kuwa chubuga trocho. X mpano wabi chupuli.
Yeah, walai, oye X fako.
We wale fako chuwato chiri nacho. Baby wange mfako kuwa chubuga trocho. X mpano wabi chupuli.
Eh, walai, oye X fako.
Chutufofana na malaika. Chubuno wa mutori na wakuchama. Jangwana kukuwa kama Buza meru nekeru. Namaze butumo kutuwa la muredi. Tota igat pepa maji. Kalekeva samenga bukangalu. Nyumba nina kuzimbira bangalu. Tuzine mpwa ngwalu. Mije African boy. Nsaba jie mkwata. Diana panagwacheri yu mama. Njagala wasa mkwa nawe. Watiwe chisa nawe. Nzali na love yo mami yo. Wane bili yo Mpwagala Chemvali na kumalala. Mbala chimu Chemakola kubewala. Mama bula motu gendeke busabala. Kori deleka kutwele kurizoti. Ebi kusanyusa kuletela moti. Akala zero distance. Mwenyigo kumwenyigo tari resistance. Hey, wale fako chuwato chiri nacho. Baby wange mfako kuwa chubuga trocho. X mpano wabi chupuli.
Yeah, walai, oye X fako.
We wale fako chuwato chiri nacho. Wange mfako kuwa chubuga trocho. X mkwano wabi chupuli.
Yeah, walai, oye X fako.
Mkwano mpuli la bibi osalamo. Zeta kabulamo. Praise my baby. Oh that tempo nyambo wala befato. Like Kenzo believe in a team. Jacuzzi mbe kulo famu Wakanda.
Baby won't give a fuck.